BongaMusic.com. Lipina Zambonga.
Classic Boy. Alongside Young Legas. Jab Boy Crucified.
Lushainelanga Baba Sina Zerunani. Lushainelanga Baba Sina Zerunani. Amorubara Rajai Nakikuri Kunani Baba Sina.
Shainela baba sinazelu nani manyuku nyuku twalo nikube abalikani so amubona kolise ni shaina ni nanelika zale zale mina zemusina naziba eni mubalikani baluna faluka mishainela konje mutwe muna mwendikona mukabereka katata kulifolu fitile ni mina pamutofita noti kuinela za mapulofita maswala swala fani fale inge wechifita Babu pirokele butia batate Noti kuinafira hoko chwale muatate Annamulelo fanta kakozo Yana ni mazeve ukautuwa ya kakutazo Musibo ni ingeni mutu ya maswe Niswa nafila sinamulimi ya ikolanswe Akikulifa mwendina mikataza Nento masikekele pula neifafaza Nirupala ukanga niwe nisankwa No wanda kachenu fana ikola kuchasinkwa Yes sir
Tushainelanga baba sinazeru nani Lushainelanga baba sinazeru nani Amorubara rachari na kikuli kunani baba sina Rika zeru nani zona kikuli kunani baba sina
Ya kivesikono ikambasela Na mibona kaufela maasela Babale kisa ilibona masela Monishwela kulibala falebo maesela My name is Abalati Monisela, Bani Shwela Mona Esaba Zivi Konisela. Luwene Chafro, Molu Shwela Kufele, Joshua na Kubona Moni Mutafela. Yes sir.
Amolu Bona Rai Kumusa Kikuli, Nunanize Musina. Mwenine Lunyangile, Fakuli Fumana Luna. So Ataba Babu Haba Kumwele, Babu Babele Kikatata Bakopele. Wehadi and Bayozi, Babu Haba Mulezi Kale. Lushainelanga baba sinazeru nani Lushainelanga baba sinazeru nani Amorubara rachari na kikuli kunani baba sina Rika zeru nani zona kikuli kunani baba sina
Black Swag Entertainment, Young Legas Wamasiuva Nangolite, Managers Mr. Moses, yeah Manyando nelikale fale kale ni batakuba mambo mwapine abakale Bola makanya ndichwale seriwele kuna nizelu na nini na batuze musina Kuna masimu ya kalefa musavina Pamuruboni fokusina nisiponi Kamba mane kutolifavi makoini Chwale mina baba sina mukavaka Lunanyalo atulaka mwamukulo esilaka Elo plasi mwalokolo alilaka Nasepa mwaluvona kono wape mchikaka Chwale faluka misikula manoka Lunaneke mulu tuya lokalila mwabu toka Lupilande lunamande tu sandia Kazungula konekti fani vazimba Legas kwa mafasi minaba tumuno lumba
Lushainelanga baba sinazeru nani Lushainelanga baba sinazeru nani Amorubara rachari na kikuli kunani baba sina Rika zeru nani zona kikuli
Black Swag in the building Jabo inakuona Era Batiani Commandia Antkira YG White Boy Gendi I see you King Bango Yeah 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 SJ Joshua Dope G Riz B Jack Power Yeah Dom Z Nexus Django Young Flow Zambia Nakuona Uncle Chovy Mr. Fashion Designer.
Download it Bachi at fit. BongaMusic.com.
Mr. Ken Paka Booth. Alinho, Kulichan 4. Be Bravo. Blue Sky Nation.
Yeah.
Yeah. Kazungula Kuchalo.